bahlale basivalele ngiyayiva ke le nto ayi iyashoke le nto ithi go i-lockdown ayi yosiphele i-lockdown besingadlali nabanye abantwana okokugcina ayi u-level 3 manje seshintsha magiya ilokithi go i-lockdown iyosiphele i-lockdown iyosiphele i-lockdown.
Iyosiphele i-lockdown, iyosiphele.